Yeah. Said I feel so good, nina Christ in my life, I'm blessed. Mina jua I'm blessed, na shukuru mungu baba kila day, kwa kunyonesha the way. Nisha jua shata mpua wendo njia, nasirudi nyuma, no way, no way, no way. It's your boy Mr. Boom, it's your boy Mr. Boom. Yeah, minisha decide, nina Christ for life, nasirudi nyuma, no way, no way, no. Minisha amua, Lord I give you my life, cause nisha jua, you're the truth and the light. Yeah, minisha decide, nina Christ for life, nasirudi nyuma, no way, no way, no. Minisha amua, Lord I give you my life, cause nisha jua, you're the truth and the light. Yeah, penye nimefika minisha tambua kuwa Christ the way, minisha amua. I don't know about you, but I know about me. Chenye na desire tu ni kumjua. Niki teki vitu nimepitia, pitia. It's evident kuwa yeye ndiye njia. I was lost in the world, nilikuwa nimefungwa, lakini sahi mina furahia. Cause life ilikuwa hard, kuishi kwake devil manze, I was only sad. Tied up in addiction, while living in deception. But I thank God kwa quest na redemption, cause ameniokoa kutoka kwa dhambi, amenikomboa and I'm feeling happy. Minisha amua mwingine sitaki, so long as I live, I will live for you, Lord, Lord. Minisha decide, nina Christ for life, nasirudi nyuma, no way, no way, no. Minisha amua, Lord, I give you my life, cause nisha jua, you're the truth and the light. Yeah, minisha decide, nina Christ for life, nasirudi nyuma, no way, no way, no. Minisha amua, Lord, I give you my life, cause nisha jua, you're the truth and the light. Nisha jua, shatambua, wendo njia, nasema ni ya santi kwa macho kunifungua. I give you my life, Lord, I give you my life, I wanna be with you, cause of the truth and the light, that is true, God. Minataka ni kujue more, baba na ompa, nifungue macho. Minataka nishi vile utakavyo, ndo mini kupendeze, jumini mwana wako, na natamani neno lako nilijue zaidi. Na siwezi peke yangu, na hitaji saidis, nipe roho wako mtakatifu niongoze, in everything I do, anielekeze, change the way that I think and I see things, teach me your ways that you want me to live. Minataka ni kujue, Lord, I wanna know you, more of you, less of me, Lord, I wanna know you, know you. Minisha decide, nina Christ for life, nasirudi nyuma, no way, no way, no. Minisha amua, Lord, I give you my life, cause nisha jua, you're the truth and the light. Yeah, minisha decide, nina Christ for life, nasirudi nyuma, no way, no way, no. Minisha amua, Lord, I give you my life, cause nisha jua, you're the truth and the light. Minataka ni kujue more, baba na omba, nifungue macho. Minataka nishi vile utakavyo, ndo mini kupendeze, jumini mwana wako, na natamani neno lako nilijue zaidi. Na siwezi peke yangu, na hitaji saidi, nipe roho wako mtakatifu niongoze, in everything I do, anielekeze. Minataka ni kujue more, baba na omba, nifungue macho. Minataka nishi vile utakavyo, ndo mini kupendeze, jumini mwana wako. Minisha decide, nina Christ for life, nasirudi nyuma, no way, no way, no. Minisha amua, Lord, I give you my life.